a Johnny King. Supernova
International.
Eh, Lugezi gezi
gezi gezi.
Teba nkubira lugezi gezi
lugezi gezi.
Tagala kubana rusi rusi. Njagala nyo okubana lugezi gezi
lugezi gezi.
Eh, lugezi gezi
lugezi gezi.
Teba nkubira lugezi gezi. Sagala kubana rusi rusi. Njagala nyo okubana lugezi gezi. Aya basi lugezi gezi olwange lwababuto. Bamukuli manze mba mungato. Anti sagala bisoto. Kwata muchi watonga nzina polokoto.
Mpabulo mpabula kwani. Mbunywe chayo kutali na majani.
Lugezi gezi
lugezi gezi
sagala kubana rusi rusi njagala nyo okubana lugezi gezi
lugezi gezi
eh lugezi gezi
lugezi gezi
leba kubira lugezi gezi sagala kubana rusi rusi njagala nyo okubana lugezi gezi
lugezi gezi mama rusiwa abema upota mwena mundulira kubasi macha kaluluka sana Johnny King bagambe
ewange nefumbira wenguze nyama nejulira Nobuliri mbwe yalira sagala mukazi wange kunjalira
Sande lwena bateri ya mfuke waka hey, ate mande siba waka nebase
Sadama sadama
hey, Ulugezi gezi
Ulugezi gezi
Teba nkubira lugezi gezi
Ulugezi gezi
Sagala kubana rusi rusi njagala nyo okubana lugezi gezi
Ulugezi gezi
hey, Ulugezi gezi
Ulugezi gezi
Teba nkubira lugezi gezi Sagala kubana rusi rusi njagala nyo Okubana lugezi gezi Yeba
Mpabulo mpabula kwa